tolina magezi setani okuli omwayi yakubaawo naye setani okanya kumujjawo kanebaza omutonzi omutonzi oyo eyantonda kanebaza omutonzi 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 eyantonda
wansingira wabasinga wansingira mukama katonda yekwafuga wansingira wabasinga wansingira mukama katonda yekwafuga
ntambude mairo na mairo mukama laba nkyuse ne stairo ntambude mairo na mairo mukama laba nkyuse ne stairo Samu mikono je uyo kwempita mukama newene sanga mumakati genyanja anyimu samu mikono je uyo kwempita mukama mbade ndia onga ntawa nempulira yampita menebuza mumutima munda ngangamba anyampita nalabye kitangala maso gange ne kibula kati nsazeewo nkusinze buli lunaku nkuyimbira kayimba nsazeewo nkuweereze mukama katonda yegwafuga wansingira gwabasinga oye wansingira mukama katonda yegwafuga wansingira gwabasinga wansingira mukama katonda yekwafuga mazimu oli mukulu mukama wentunulira obulamu bwange nenaku ku mutima gwange mazima mukama kankwebaza ati onzigye wala nali mu mitego gya shetani nga teryayamba naye mukama nongololera omukono singa tewali gwe mukama